cabeza.
Yako nyuma kama pickup imepigwa jeki, yani we DJ ongeza sauti kuda deki, afu tuzimie taa tushike viuno venye sketi. Hey, hakuna kama isa mshamba, hakuna kama isa mshamba, kaskas macho kwa mikwanja, kaskas macho kwa mikwanja. Hey, Bwana sifiwe
amen
milele na milele
amen,
shetani akipita
teke 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 kule.
Bwana sifiwe
amen
milele na milele
amen,
shetani akipita
teke 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 kule.
Ukipendwa safi, ukiachwa mbaya hiyo, ukipata noti safi, ukifirisika mbaya hiyo, amikopo safi bila kulipa mbaya hiyo, kuchiti safi ukifumaniwa mbaya hiyo.
Sensema malunde sensema sensema
Oh my gosh, mbona kama ndani ya batoshi itingina zote mamoshi koneka dondoka na poshi.
Amjasema mpaka mseme na mkasema
Bwana sifiwe lelera milele
exa kipita.
Waza kuchati ukiwa umelewa, kila bebe inapenda gongo, kila likipakazwa mkongo. Kuna makonde mshamba kaskazi macho kwa mikwanja Hakuna machinga mshamba
Mix Killer.